mali lele lela. Sikia ya lele lela. Watasema lile lele la. Mwamuzi wela lele la.
Tangaza amani na upendo kisiasa. We are the Prince of Peace, tunawapa mikaka. Kaka, mtahani ukikaa, wauza hata makaa, waendesha boda boda, wafanya kila juhudi. Mrandi keni, pate, songa mbele, walio na pingamizi, watembele mbali, wacheze kimbali mbali, nyanda zote zikisifu, huku pande zetu, wacheza kura kwa mpigo, na nani yanapinga, na nani yanapinga, na nani yanapinga, na nani yanapinga.